sepotoka sa molami wa mogona monna gabeto potoka fela re fa tla ba tshosa go ba gotsi fa tla tshosa ba kwena ka tla tshosa ba gabo ba gabo tshabelwa ba tshosa ba le go jana kgabo a itse tsabe sepotokela dibatana sepotokela tlhogo tsa ditshukudu gore tlhogo tsa ditaotshi di metsebela ke le go ntlhatlha le mokeng ke le korotsile ke le marapo a thipa potoka ga kgotswa batla go a ba itse ka tsa ka mmele thamaganne ke morata matšhala bua ke morata ngwanyana a bokhurutse ka go boga ke a ntshalelang ka lebalela tlalelang kumoro kgosi potoka ga kgotswa batla go a ba itse ka tsa ka mmele thamaga banna ba le kwa gare motekane no tshetsa medi kwa gare motekane ke dibeletse ka letlhare la molo ga selepetsa ga sepotoka sa bogale bomema a itswane se tla ramae o tla balabalanse tla ramae o tla bua bosilo ke le ratana tse kgwetsentsho tlhatse kgwatsheletsa masimong kwa matshimong ko mmamarobolese kgotsa mpuetse kgwetsentsho e rile re tsana tse kgwetsentsho mongwe a bua re remere karaboifa nna ke nna ke bileng ka re remere ke re iketeng a itse sekgwatsha ga tshetsa rona tsa ka morwa setšhele a motswa sele erile ga tla ngwana ga setšhele tau ka ema ka motswere ka bopaka ba ka ema ka mojiara ka bobola ka re mathaka la roroma roroma letseng ke po marapong a itswane potoko ke ena o sa roromeng mamotolololo lentswe le modumo lentswe le ka bo le rile tsotswana le ka bo le rile manyalano mosadi kwana mmamorakana ga metsi uno sa samolami wa mogwana na sepotoka ba ona metsi o bitilweng a o bitilwe ke sesiba sa motho ke sesiba sa monna a bokalaka ga re kile ra bopela sebikantswe re ke era bopela sebikantswe re ke era bope a motho a itse go bopa setšhela a bopile kgari a motlhomamisa a re bopela mmamakgalemelo a gore e buisao seke a jana madisiwa o janaa dinama tse di mathamithami fela a re motho o mejaaka moshaoka motho o mejaaka morukuru a tselo sa sebeta boikotametse re mogata ikgabeditse ebile kete go ntse lefika ga re le gampieno go ntse lefika ga re ke lentswe le bopelepele ke lentswe le le senang bopala mo mosimane a gago ke a leboga phologolo maoto a dikora mosimane o letlharapa botlhoutlwa a motho a itse go bopa setšhele a bopile kgare a motlhomamisa ba a re bopala mmamakgalobela a re buisa a re bopela lentswe le bopelepele lentswe le le senang bopalamo le basimane ba rileng ba palama hitlera o rile wa palama moithale o rile wa palama a tloga la bareledisa lentswe le bopelepele lentswe le le senang bopalamo a bua a bala ngwana ga tsekela a re maruma a o le a kolopebela le a kolopebela ba gammasadi ngwana sa maruma motlhakola o montsho wa gammasadi ngwana sa maruma a re basimane ba rile ba ipona bantse ba re batho irile ba ipona bantse ba bile bantse bela ko matlong a magolo bantse ba bile bantse bela ko diapositeseng ba dintsi ditilwa tsa materase ke gona ba tla ntsha maswele ba re basimane tlogalele kgonnye mme ke gona ba tla ba rwaletse morumi tlo seko o rwalelwa morojelo o sa le mmotlana o rile go la amela diphatsa amala mmela metlo a ntlha ditšhibile ga re pula kile a tholola sebako tladi kile a tholola sebako pula e kile a tholola sebako ko motlhabeng wa gara masalegona temo le meka kele dithota re bie re ba rang re ra itsegetsa ka tseesego ngwana ra itsegetsa ka ngwana ga setšhele batsho ba bonye mo kona ba tsha ba re tshoga ka ba kekikela lebelobela ka ba bonye lebelo la matsomane amane thata mme ene ka e le motswa khuma ba motshaba fela le baeme bo bonye ba phatlalatsa matebeng ka e le phologolo ya maoto a dikoro ke fedi go feditse nna sepotoka sa molami wa mogana monna ga betse potoka fela mahule.